Texas. Halo peste, mic check 1 2 1 2. Weni gogo mini bandu bandu, nitakubandua toka swali kazi jibu mpaka leo nimekuwa. Najijua kizingua na zingua, ain't do it for commission, no mana sibani pua. Jasho uchungu wa pesa, masikini ana wrestle, hata futaje ashazoea mateso. Likizo anapolala ni konda wa daladala, wameshusha thamani kama shilingi na dala. Bao wendage na basikeli, usishangai magorofa, nenda kashangai feli. Meli inaludi yuma kwa kamba wanaisukuma, sharobaro mkuna nazi kama inakuhusu chuna. Nuna, pimba, pasuka meza chupa, chezea vya upe vya kundu utachafuka. Kitake menuka siasa imejambisha, nimesubutu naweza hip hop kuiwakilisha. Ini hip hop element, ini hip hop element, ini hip hop element, ini hip hop element. If you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. Ini hip hop na make step kwenye tape fix, na wachora chora kama kinda na map. Kwa hii midundu viduku wamekosa step, and I'm on to the next one, na bring gap. Yes, I'm the best kwenye MIC. Yes, I deserve kuwa B.I.G. Mini MC, natoa darasa kwa jamii, fanani kwa hazila, mini nguzo ya fasi. Hii ni jingo ndani ya ghetto, beat kwenye bato, siwafungi midomo ni kibunzi kwa yungu kuu na wamwagia ukoko. Hawezi ukaweka glasi chohoni ndo liwe kopo, na wakalisha kwa stanza usipime kana weza. Takubalisha na ganga kibao kata, utacheza huku huku na huku, kishindwa cheza kiduku. Hapo ndipo huku siko kaza ni kupia tabuku. Haha, ini hip hop element, ini hip hop element, ini hip hop element, ini hip hop element. You don't know, now you know, nigga. If you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, yeah. Ziki sifanyi kwa ziki, nafanya nipate jina. Level easy, wow, figi utasubili tena sana. We ni shina, mini mzizi bila mimi kazi bule. Kubali, sikubali, mini mkali tupa kule. Ni mojanja bila ndumba, movie star kama kanumba. Kitaki menuka kwa ispanchi na zojamba. Nimeteka kila sekta kama biza za kichina. Swaga zangu zaki sharobaro sina. Moja mbili tatu na wameza kama chatu. Bola nitembe uchi lakini nivaki atu. Na isia za kirasta japo sina ata rasta. Niwezi kwenye baro mini mother monster. Na hit bila promo na wafunga tu midomo. Big popa ndo jibulenu kama bongo na migomo. Jina langu tubara ukineona siutaka. Big popa ndo ta ya mtako wana na makacha. Hara, ini hip hop element, ini hip hop element, ini hip hop element, ini hip hop element. If you don't know, now you know. If you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. And if you don't know, now you know, nigga. Yeah, yeah, yeah. Hello bestie, like check 1 2, check it out. Check it out. Yeah, 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 yeah. Big Pooper. GQ, Big Droper, yeah, Top Leggers, Popper, Troublemakers.